Ubuk on his holo, Ukon and Namsange, Uyobuk on a pagate, Ubuk on his holo, Ukon and Namsange, Uyobuk on a pagate, Samanta, everybody singing, Baba, Ukhona namhlanje, Ubukhona. Awushintshi Baba. Bangashintsha abantu. Awushintshi Baba. Awushintshi Baba. Ubukhona namhlanje. Everybody sing. Baba. Ubukhona namhlanje. Awushintshi Baba, oh, vele bazoshintsha abantu, ziguquke izimo, wena, awushintshi Baba, awushintshi Baba, awushintshi Baba, ubukhonizo. Everybody sing now, say, Ubukhonizo, Awukhuqi Baba, oh, 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 yeah, Ubukhonizo, Ubukhona Baba, yeah, Hlalumile njalo, when I was hungry, I was hungry. I was hungry. I was Amanda akamile njalo ubukhosi ngobakho Baba wena awushintshi thembe wena kulawula wena empilweni yami.